agene
ndị bike na-aga n'ọgbọ ndị bike bata obodo achalọkụ panaga niile ofebulu salin na-eleba egbure salin obodo achalọkụ mabata mmemme ndị dị nta egwule ekwekwụrụsa na bido olime ego obodo ikpeli na ọ na-eme
ewo obodo achalọkụ ewuo
obodo achalọkụ
amaka gịnị
ndị bike na-aga n'ọgbọ ndị bike bata obodo achalọkụ panaga niile ofebulu salin na-eleba egbure salin obodo achalọkụ mabata mmemme ndị dị nta egwule ekwekwụrụsa na bido olime ego obodo ikpeli na ọ na-eme
egwu nika ji ga tukwu biko debe n'im ndị ọganigwe olise debe n'im ndị dị ọkata ndị be na chukwu dị na mma ndị eji ama obodo amali ndị na-eme obodo ọchala ọkụ ha bụ ndị ọganigwe ndị eji mala obodo ndị ọma ihe eji ego nye n'ụwa
obodo achalọkụ
demuo
obodo achalọkụ
amaka gịnị
ndị bike na-aga n'ọgbọ ndị bike bata obodo achalọkụ panaga niile ofebulu salin na-eleba egbure salin obodo achalọkụ mabata mmemme ndị dị nta egwule ekwekwụrụsa na bido olime ego obodo ikpeli na ọ na-eme
ama ndị bi ike ndị bestest pawa gaa ndị bụ mgbọrọgwụ ego ha bata n'obodo okpuru isi petinye ọkụ ifade ha bata n'obodo bụ ọbịa ọbịa na ma bụrụ ụzọ ha na-aga n'obodo egbulu salin obodo achala ọkụ agaba mmemme ndị dị nta egwule ekwekwụrụsịa abido olibe ego obodo ikweli na ọ na-eme ya nwelu ndị bi ike ndị bestest mọni n'aka e nwere ndị bi ike ike eji akpọghọ enigwe ifugo ya nwelu ndị bi ike ike eji anata amala kedu ife ịkpalịfa
ndị chinyere ike
onye
ndị chinyere ike ndị chinyere akụnụba nyebe akụnụba pelu ndụ chọfa mma padaba n'ihu ndị mmụọzi na-agbalịfe ọsọ
maka akịkọ ndị bụ ike ndị mmụọ ozi na-agbado ụlọ ọkụ fafụ ụzọ e nwere ofu obodo a na-akpọ abadeze abadeze n'ọba ebele obodo mana ndị amụ osu mere nkale o nwere onye na-aga n'iru o nwere n'ofu ụbọchị ndị yutu wee zukọ wee chọba enyemaka Yemwelo fonye namba fada chidoluo Fada chidoluo kako nye bele Oso nandi verses pa wanaka Hey! Ndi bike di abore niwe Ndi yutu wekwala niyo Wecho ba fada chidoluo Weda nani yaba fada chidoluo Fada chidolo mesili jeba badese Webi do bele Mpolo baseta Hey! Obanje webalata Abwe keli mwengwele ta Obini kwe webi dolo Iwe umo kolo bia mwelo mwebe Obodo wekweli nandi beses pa wabiago Hey! Ndi bike jabore niwe Ebele nike fada chidolo besele Oro naba ni bulu moto naba When I can use up, but I'm not checking point yo. The police who so do when your father. I never run up so he yana. And you get to look at another piece yo. I can no put any danger. Father, you don't know Musiamu Buff and the police yo. And the mona fire melancholy. And your Michael in the mona nyayaga. And your rural. Namona nyayaga Jesus Christ namona nyayaga 24 elders namona nyayaga Chukwa binipo namona nyayaga Ndi police tibe you carry your balot Paleti yo
you carry your balot
Bada
you carry your balot
Ndi bike SS power Yemwelu ndi bike ndi bego ibo Ndi bego Too much money naka Yemwelu ndi bike Ike je pepele Yemwelu ndi bike Ike jabage nyugwe ifugo Woyte nubalo Yemwe
Mboda shalako
Ndi benye
Mboda shalako ndi bike naga nobo Ndi bike mate Mboda shalako Wala kanilo kebuno salini Yemwe Yemwe salini Mboda shalako
Ekwama,
ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekwama, ekw